You are listening to UFOCOM Radio, YOFOCHM. UFOCOM Radio, your charity voice.
ajẹ fún wa omi awọ opagala wa fe nga wetu akola nga akayimba ako mbadde nkalese kagwiri ddala okawulire nkulamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amakya amalungi ne wiiki ennungi tugitandikidde mu maanyi oli ku UFOCOM Radio weebale kuwuliriza munaffe wakatwegatako akayimba ako kawulidde bulungi akayimba ako kawulidde bulungi okwagala okwasooka omanyi abaddugavu tulina ekirungi enjiri oluusi bwebuulirwa kati kaŋŋambe bwemubeera mu nnyumba omwami n'omukyala oba oluusi maama w'abaana n'abaana oba omwami oluyimba bwetyo ne luyimba oba enjiri n'ebuulirwa nga waliwo akalimu omusajja kakola oba omukyala kakola oba abaana tebakola we have a tendency okubeera nti oluyimba olwo oyagala nnyo omusajja aluwulire oba omukyala aluwulire oba abaana baluwulire oba enjiri bagiwulire mulina okwesunga newesunga singa banayitaata gundi abadde awulidde enjiri eno njakugimuterekera alyoka agiwulire ategeere bulungi nnyo omusajja ono kyabadde agamba naye nga embeera yakumusindikira njiri eyo gwe olaba enjiri eyo tekukwatako otegeera olaba enjiri eyo tekukwatako ka tulina tendensi eyo bulijjo ebintu bwe tubiwulira oba bwowulira oluyimba gwe nogamba nze olu terunkwatako nze sigwayo eyo sigwayo oluyimba lwagundi ebyo byennyini ebyo bagamba ebyo omusumba byabuulira yabikola so nga ate samuwaosamuweya naawe olina wooteekeddwa okutuwulira oba okuwuliriza okyuse kubanga bulijjo etuwulira enjiri nandigisa bias oba bwetuwulira enjiri n'oludda tetujja kujja mu makulu naffe wetwandibadde tuteekeddwa okwenenya bwekuba kwenenya bwetwandibadde tuteekeddwa okutereeza bwekuba kutereeza wetwandibadde tuteekeddwa okukola ebintu nga wetuteekeddwa bikola tetujja bikola lwaki kubanga eyo enjiri bwetugiwulira tugamba eyo yagundi balyose ne bamugambako balyose ne bamugambako kakati ono omukyala mu luyimba lwolwo owulidde ayimbye kubikulirwa bbiri nnya naye kubikulirwa ono yenna kubikulirwa oba omusomi gye bayita revelations yawandiikibwa omusajja bamuyita Yokaana ng'abikulirwa ebintu ebyenjawulo ebigenda okubeerawo oba ebyo ebiriwo kubikulirwa ono yenna ajjuddemu ebintu ebyentiisa ajjuddemu ebintu ebirabula kati bwemba nga sinaba na kusoma nnya naye nga ndi mu kubikulirwa bayibuli egamba etya wuliriza ono yali Yokaana eyawandiika ebigambo bino yali awandiikira ekanisa ya Ephesus agamba nti to the angel of the church in Ephesus right inawandiika nti mpandiika oyo yali Yokaana n'ayogera ebigambo bye leka ntandikire ekkanyiri akookubiri agamba nti mmanyi ebikolwa byo olwo Katonda ayogera Katonda kati waba ayogera tayogera na kanisa eri Ephesus yena ebitundu ebyo birabika byavaawo kati amanyi agatuumiddwa oba agatuumi ok bwogenda mu Isirayiri ojja kusangayo ebitundu ebimu naye ate ne Taki kubanga waliwo ebyensonga ebyakola kati nga bagamba Efeso eri Taki Ephesians aba Efeso oba bali Taki bwena agenda eyo ebitundu babikyusakyusa maybe we wali ankala ojja okusanga nti mulimwali ekitundu kye baali bayita gundi kati ebimu ebitundu tebiriiyo naye kaakati ekkanisa eno ey'e Uganda ate ng'ekirungi kiri kimu nti ekkanisa tikyo ekizimbe ekkanisa yenze Stephen Kabere ekkanisa yeteri nazuwa ekkanisa ye masa masa mukwano gwaffe abadde atuwuliriza nga bulijjo nga ali seven listen ali mu UK awo yatuweereza gyo message bamuyita masa nga yeebaza olw'emirimu egikolebwa Yufocom Radio munnange tukutumiddeko nnyo Manchester awo kakati I know your deed to the church in Ephesus. Kati ngugamye nti the church is not the building. Tuje sizimbe. Ephesus. Kati unako lwalero ye Uganda. But the church in Uganda. Which church is Miss Stephen Kapere? Which church is Prosy? Which church is Winifred? Which church is Stephen? Which church is Teddy? Which church is Rita? Which church is Brenda? Which church is Olivia? You know, no kola yuko kumanya gubemanya. Vanga, ukumanya abantu na vuchiva mukola ganadi yokoze na vu. Ova ingeli jamu jamu tambula. Agamanya gino kola yuko. Sa weno ti great kanisa na kuluare rokati. Binyabiga mbingendo kugidova vienzoma. Boboli na Bible yogena mchitabe choku vikulirua. Jevaita Revelation okubikulirwa esula eyokubiri tutandikile kanyiri yako okubiri kagamati manye ebikolwa byo Reno Katonda, of course Katonda manye ebikolwa byo toina ngeri jo inza gamanti nti wakati omanyi Adam osoma bulungi nyo story ya Adam mukutandika okutondeba kwensi eno bwe yamala okwono na iya lowoza nti okwekweka nti okunduka neyekweka ekyo ndoza kimwekwe ekyokuva eri Katonda naye ne bwe tuba tukoze ebibi ebifaanana bitya tetusobola kwekweka katonda okitegeera muganda wange tosobola kwekweka katonda kati wano Bayibuli egambye nti manye ebikolwa byo kubanga ye Katonda yeyeka ali mu position emanye ebikolwa byaffe Katonda yeyeka sina bikolwa byokka amanya yali mu position emanya emitima gyaffe amazimanga nekyo ndowoolezo olunaku olwaleero sikimanyi naye nga Katonda akimanyi okitegeera Teddy kyandowoolezo olunaku olwaleero sikimanyi ndowooza ekyo Katonda yakikola tusobole okubeera in harmony kubanga singa nali nsobola nga Katonda oluusi bwagaba okumanya okwo nakwo gyekuli n'okubikulirwa n'ebikulirwa ebiri ku Teddy na biki byandowoozaako naye ekyo oluusi kitera okubeerawo nga tuli nnyo obuziba ne Katonda maybe nga wasibye ennaku nga kikumi ati nga nekyolaba si intaneeti kubanga kati ebintu ebitwetolodde bingi olwaleero tivi ekwetolodde intaneeti ekwetolodde wadde oli mulokole wadde oli muweereza wa Katonda kituufu n'okunoonya Katonda ati ekisatu nebo onoonyeza n'abaako byakozesa nebyobikulya nebyolaba naye nga to go deep weetaaga okugenda Yesu n'okusingawo kubanga ate ye Yesu agamba nti mulikola n'ebisinga nze byenkoze ki byenkoze so Katonda wano agamba nti I know your deed kubanga yeyeka Katonda yeyeka ali mu position etegeera ebikolwa byo yali mu position etegeera omutima gwo guyimiridde gutya baani boolowooleza obukyamu ha omutima waliyo abantu nga kati alowooleza okukola obubi olwa ssente zo agamba alowooleza ogwo okufa olw'ebyo Katonda byakuwadde abantu abo gye bali kyovaola batomba za Katonda ffe atubeera atukuuma abantu mu nsi gye bali ng'akulaba obi olwa ssente zo akeepanka ki katwalize muli naye nga Katonda ssente yazikuwadde togenze kusamira tolina gubye si tewabbako kitaawe waliwo abantu mu nsi eno nga tewabba kitaawe kyekisookera ddala ekyokubiri nga tewamubba ekyokusatu nga kugamba tomuyinaako nansonga yonna n'okumusanga mu nsi wamusanga mu nsi naye n'atandika okukwatibwa obugye abantu mu nsi eno bali so ivo bali so ivo bwe batyo bwe bali ebikolwa by'abantu bwe bityo kati nno Katonda agamba ebikolwa byo mbimanyi gundi gwa mpuliriza olunaku olwaleero Katonda agambye ebikolwa byo mbimanyi wuliriza agenda your hard work and your perseverance obukozi bwo n'okulemerako maama ng'olemedde Katonda gwe tolemedde na kubirala kanjogere ku ekyo kyokka oli mukozi nnyo mu nyumba ya Katonda bannange ate olemerako nnyo Stephen Kapere bannange ofuba nnyo
ogena nnyo kubuulira enjiri bannanga olemera ko n'olemera ne ku mazima n'olemera ne ku Katonda njogera nayo kati oli mu position gwe omulokole saawa eno okoze byonna ebimu ku byokoze biraga Katonda obukozi nti okoleredde obwakabaka bwa Katonda. You were hard working in the kingdom of God. You have persevered through bad and harsh situations where even you've been fought, you've suffered on behalf of the kingdom, you've suffered for the name of Christ. Ofubye nnyo okulaba nti oprotecting erinnya lya Katonda. Era bannange wuliriza, leka nneme kwogera byange. Akira wansi n'agamba nti I know that you cannot tolerate wicked people. Tosobola kukkiriza abantu bagwenyufu mu bulamu bwo, mu makaago, yonna gy'oyitira. Ekyo nga kikuluma bw'olaba omuwala, bw'olaba omuvubuka anywa enjaga. Ekyo nga kikuluma bw'olaba akawala akambadde miniskirt. Ekyo nga kikuluma bw'olaba voolo erinnya lya Katonda. The wicked people that you have that you have tested those who claim to be apostles but are not. Nabeita abatume bano baiga abizayo abo ababulimba nga oli mulokole obalaba ogamba naye abasajja abakola bubi abo abasajja bacyamu ngaobazimu bakwatira obujja and they have found them false ngaobalabye nti ye babulimba abo sisobola kubagoberera sobola kuwuliriza byabwe nedda sobola kubeegattako abo kyebakola kikyamu nze besobola bikola. You have persevered and have endured hardships for my name. Byemba denjogera ali waggulu kati bibi no one agambye ku lw'erinnyo lyange mugumidde ebizibu ogumidde ebizibu amazima ku lw'erinnyo lya Katonda obutaliswaza ku mulima awookolera n'ogamba nedda sijja kulya nguzi n'ogamba nedda sijja kwebakana musajja ono n'ogamba ku lw'erinnyo lya Katonda n'ogamba nedda sijja kugenda na malaaya oli n'ogamba ku lw'erinnyo lya Katonda sijja kunoma. Wuliriza ebyo byonna byonna Katonda abimanyi. Obadde ogamba Katonda tabiraba oswadde obadde ogamba nti Katonda tabiraba Katonda agambye nti mmanyi ebikolwa byo mbimanyi ebiseera ebimu ndowooza obadde awo bw'osasudde obubi oba bw'olabye ebizibu ebikutuuseko n'ogamba oba Katonda amazima salaba ngeri gye nfubye salaba ngeri gye nnwanyi salaba ngeri gye nfuddeyo salaba ngeri gye nnyambye. You have persevered and endured the hardships for my name and you have not gone weary notakowa. Naye wulira akakutema mu ssuula ey'okuna ojja gamba nti biri byonna abirabi era maama tebisobola kumpeesa mutuukirivu n'ekyo kyennyini ekibadde kibulaye ekitone nnyo ky'obadde tonnaba kutuukiriza ky'obadde tonnaba kukola si bigambo bya Stephen Kapere Katonda kyakuvunaana. Yet I hold this against you. Naye raba nina ensonga ku gwe akakanyiririka akuna nina ensonga ku gwe resi Stephen Kapere nina ensonga ku gwe bambi Stephen Kapere obuulidde nnyo Stephen Kapere obuulidde nnyo obuulidde nnyo bambi tukimanyi obuulidde nnyo olyo Katonda yagamba ng'ofubye ng'olwanyi ku lw'obuweereza. Yet I hold this against you. Kaneyogereko nze Stephen Kapere kuba bwe naakwogerako ojja kunyiiga gwe ng'onyiiga mangu gwe ekyo nno nakyo Katonda kyakuvunaana Stephen Kapere ng'onyiiga mangu. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Nsoose kusirikamu kaawo the love you had at first. Owulidde Katonda kale bannange Katonda kyatunenya na kitono kiringa ekitono naye era kitono ekikuvunaanya byonna byonna nga tumaze okubikola okwagala kwewalina mu ntandikwa eri ab'oluganda kati tutandika obumenyaamenya kubanga bwe ntakuyambako tojja kujjukirako okwagala kukwaliwa mu kusooka bwenaagamba nti kati wechekinge kwagala kimwe wali mu kusooka. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Kwagala kyoba we natandikiranga nali musabinga nasabanga kubanga era mukusaba mwokka mwowuliriro ebiragiro okuva eri Katonda okukola bino byonna oyinza okubanga obadde obikola kubanga byewakwata ate byewasoma ate byemanyi Katonda byayagala naye nga waliwo fresh revelation zezino gwambula ngwezo teke ndwa kuzifuna ngoli musala ngosemberede katonda naye okusaba wavaoda uide okusoma ekigambo funa okubikulirwa okujjo bokupya wavaoda okusiba wavaoda gofe nkulemera okuva ku January paka January kakati okuyamba wavaoda waliwo ebintu nno byetutwalanga ebyolusaago oba ebyokuzanya kati nkubuulira okuliisa abooluganda okwambaza abooluganda obiwulira ebyo ebintu byetwalanga ebyokusaaga kakati Yesu bw'osoma esuula eyabiri mu etaano Matayo yali ayogera nga agamba ndowooza tutandikire kkanya eryakasatu mu ennya nkulage ebintu ebimu ebirina okubeera important mu bulamu bwo olunaku olwaleero simanyi ntandise nabwe nti ndowooza akayimba ke kanvuza okuntwala mu mbeera efaananako bwetyo n'omwoyo wendowooza mbu kabaka kwolwo aliba atudde ku mukono gwo ogwa ddyo ani atulira ku mukono ogwa ddyo bamuyita Yesu Kristo aligamba nti come you who are blessed by my father mujje mwe abaweereddwa omukisa kitange take your inheritance mutwale obwakabaka the kingdom prepared for you obwakabaka obubategekeddwa since the creation of the world okuva ku butonde bw'ensi bwe yatondebwa bannange for I was hungry and you gave me something to eat I was thirsty and you gave me something to drink I was a stranger and you invited me in I needed clothes and you clothed me I was sick and you looked after me I was in prison and you came to visit me kakati olugezigezi lwo olugezigezi lwo nkiddemu okay olugezigezi lwange Steven Kapeli oluleetera oluŋŋaana wuliriza oluŋŋaana okusoma Bible n'abaginsomedde ne bantegeeza nti okugaba kulungi ne ndowooza nti baagala kwekusa nakwe nze ekisooka ŋŋaanya okusoma Bible okwagala wali mu kwagala wenandibadde ntambulidde okumanya bye nali nteekeddwa okukola nze nemuggobebwa mu maaso ga Katonda kubanga wuliriza agambye nti mujje mutwale obusika kubanga mwakola ebyo byensomye wammanga naye nze sisoma Bible n'okusaba sisaba n'okusiba sisiba kati ate mwenanditegeredde n'ebintu bino n'enjiri newemanji wulidde era omutima gwange guli siyadi guli siyadi obutakola bulungi ebigambo bwe biti birekeddwayo olugezigezi lwange lundeetedde okulowooza abali mu makomera wakibo bazza emisango lwaki bo bazza emisango leka njogereku ekyo kyokka lwaki bazza emisango kakati abo abaana abali ku nguudo bo waki bali ku nguudo abo amulekwa nze nabazaala kugamba olugezigezi lwonnaku olwaleero lukuleetedde ogamba bwenaabalabirira nze soola nganga kwentalebagi abo bwenaabalabirira nfuniramu wa nange nina abaana abange abokulabirira owuliriza naye nga ekigenda okugobeza abantu abamuwa bweru awo sijja kweteekawo kubanga wuliriza mbu kabaka mbu the king ajja kubagamba wuliriza nno bano bali babagamba nti ebyo twabikola ddi ojja kusoma Matayo 25 ojja kutandikira kanyi ly'akasatu mu ennya ojja kukiririra ddala kiririra ddala ne bayibuli tuleme zisoma nga zabitundu kati kabaka ona bano bali babawa engule babawa obusika bw'eggulu babawa ebintu ebyenjawulo nga bali amazed bagamba naye bino byajja bitya mukama bino twabikola bitya abagambe nti buli kimu kye mwakoleranga omunafu oba omuwejere oba owooluganda eyali mu nnaku eyali ku street eyali tayambadde mwali mukikolera nze gwe n'omusumba omulabange nga tegudde olubege wuliriza n'omusumba omulabange nga tegudde olubege nayinonda mukuseka musesa waleka okwagala kwa katonda okwasooka tetuganye oli mulokole munanga oli mulokole era owulira nga abatambula obukunya olaba amerika yagwenyuka nnyo era owulira nga ab'ekika kyewamu oyagala balokoke naye ngaokwagala mu mutima gwo teguliimu abooluganda ne bwaba omusuma n'omulaba ng'amazima empale talina empale yina ebituli gwedda mu kuseka busesi abasoma nabo kati olwekimu ekikumi ekiweebwayo kyetuwa kigenda wa gwomanye emitawana n'ebizibu ebiri mu kkanisa eyo oba weetaaga mu kifo ky'okuseka okugenda okunoonyayo empale ey'emitwalo etaano ey'emitwalo ekkumi ey'emitwalo ebiri gwegire togiwa owooluganda sina musumba yekka naye n'abooluganda mu kyaki gwonyumirwa nnyo okulaba abooluganda nga bwe bali nga bambadde ngaebali engalo wamulabye banaye muvubuko yalinnyo akato ti mu maasikwayo wamulengedde wamulengedde wamaasikwayo oli omuwala bannanga abantu ng'olinnyo akato ti ngenga teerimu ekiuli gwomanyi ennaku gy'alimu gwomanyi emitawana omanyi byayitamu omanyi gyayitira naye oli mu kuseka busesi bwonyumirwa kuseka obuwala banna engati yagudde omanyi oli omuvubuka oli azinenye amazina oli omuvubuka oli azina amazina oli omuvubuka azina amazina oli nange nagenza okulaba empale ng'erimu ekituli wakati oba ebambi naye batuswaza nnyo abo be baswaza ekkanisa kati lwaki yagenza egitwala ku kyalani ne bagitungamu wakati okwagala kwava mu ggwe wakoma okwagala ab'oluganda ngaye wabaagalanga okwagala ab'oluganda kwe kwagala katonda bayibuli eyogera n'ebuuza gwe puliriza bayibuli eyogera n'ebuuza nti oyinza kugamba otya nti oyagala katonda ono gw'otalabako nga n'owooluganda akuli ku lusegere n'oyo gw'osula naye mu buliri n'oyo gw'otambula naye n'oyo gw'obeera naye apulemye okwagala gw'oyinza gamba otya nti oyagala nnyo katonda olunaku olwaleero ndowooza ffenna twetaaga okuba mu mitima tunoonye engeri gye tuteekeddwa okwagala abantu engeri gye tuteekeddwa okusabagana n'abantu engeri gye tuteekeddwa okuba second chance engeri gye tuteekeddwa okubalowoozaako obulungi engeri gye tuteekeddwa okubayamba kubanga bwe twagala abantu ne katonda tuba tumwagadde manyi ebikolwa bye olwanye ku lw'obutuukirivu okulaba nti abantu bannabbi ab'obulimba twagala kwasosiyetinga nabo nabo bamanyi naye waleka okwagala okwasooka ku bikulirwa bbiri nsomi okuva kanyiryako okubiri nzikiridde mbadde nkyali kanyiri kakuna yesu katonda manya katonda agamba nti nina ensonga ku ggwe kubanga ebikolwa bye ebyokusooka gye watandikira eri gye wali osomera bayibuli kubanga bayibuli yendabirwamu y'omulokole lwaki olunaku olwayo tokyayamba kuba tokyasoma bayibuli lwaki olunaku olwaleero tokyasiba kuba tokyasoma bayibuli lwaki olunaku olwaleero bikutuuseeko kubanga tokyasoma bayibuli maybe singa wosoma bayibuli wandibadde otegeera nti katonda akugamba olunaku olwaleero nti byokolera omuwejjere yesu akugamba wano mu kitabo kya Matayo 25 kanyirikaana nti buli kyewakolera omuwejjere oba buli kyokolera omuwejjere oba okikoledde nze obadde olowooza nti buli byokolera omuwejjere obikolera ye obikolera muwejjere oyo nedda buli kyokolera omuwejjere oba okikoledde katonda buli lwokwata omwana oyo n'omusomesa n'omuwerera n'omuwa school fees n'agenda ku ssomero n'obaliisa emmere olunaku olwaleero oba tobikoledde baana abo oba obikoledde katonda buli lwokwata obulamu bwo ebiseera byo n'obiwaayo okugenda okukyalira abanaku abalwadde mu ddwaliro n'ogenda mu makomera n'ogenda yino neweewaayo okubeera nti obambaza olunaku olwaleero oba tobikoledde abo oba obikoledde katonda buli lwogenda mu bakadde n'obayamba buli kikolwa kyonna kyokola wuliriza nno wuliriza wano mpitiddewo buyitizi nga njagala kulaga nti akati abaga kagenda kubeera bannange nze saagala nakirowoozaako kubanga nze kindokosezza ebbanga lino lyonna nwana sinaba kutuuka amazima nkyalwana naye ndi mu kulwana olugendo olutalo olulungi ekinwanyisa paka olunaku olwaleero kubanga ebiseera ebisinga njija nentunulamu nendowooza ku ssaawa ey'akatyabaga akatyabaga kajja kubeera wali bannange akatyabaga kajja kubeera ku lunaku luli akatyabaga kagenda kubeera ku lunaku tolaba nti tuli mu muzannyo wano nze njija nendowoozaamu okwekutulako buli kikyamu na buli kibi kyonna ekigolokoka munze na buli kyenkola ekitali kya bwakatonda nga nkolerera onaku luli olw'okusemba, nga nkolerera enkomerera eri akatyaba. Olaba omuntu agenda kwembasa bannange ebyensi bitulaga eggulu bwe libeera, olaba oyita mu kale twogere kwembasa ya Amerika, twogere kwembasa ya Amerika bannange, twogere kwembasa ya Amerika. Nali ngenzeko kwembasa ya Amerika ate omwaka guno ngenda kuddayo kwembasa ya Amerika, nkiragula wano nja kudda mpa obujulizi bagenda kumpa visa. Nali ngenzeeyo ne banyima visa. Naye wuliriza kye ngamba, wuliriza kwembasa ya Amerika oba okujjako nga mwakoze nga mwawandiise visa nga ya kapo naye eri tokkirizibwa nti gwe owasabye visa oneku appointment kuoli nti ate omwana amperekeddeko okujjako nga n'oyo omwana muli naye ku ki mwakoze gye bayita gurupu ki, naye ate ewa Katonda tetuli ku gurupu visa. Buli omu asaba visa ye ali mu kugikolerera, gundi oli mukolerera visa yo. Eyo byotunuulira abala ndaba tegundi yakoze bwati omusoma naye yakoze bwati omusoma tona naye mwenzi ne bwe yagenda egundi yabye tolaba naye oba n'okola nga nabo bakola aliku visa ye, naawe oli ku visa yo osabye yiyo, otegeera Amerika n'embasa yokka. Bw'oba ogenda ku interview ogenda weka mu kasenge mama funa okubikulirwa olabe eggulu abantu bwebagenda okubuuzibwa babuuzibwe bababuuze ndi kakati musajja gwe kiki ekyakwenza, muvubuka gwe kiki ekyakwenza, anti munnange nali njakanye ekintu kyali kibanja gwe Katonda tolaba Katonda si gwe wampa obusiwa alyoke Yusufu aveeyo bwati oba kati afaanana atya mu mbeera eyo eya divinity eyo alyoke aveeyo bwati akutunuulire bwati nze simanyi situukangayo naye engeri ageranya alyoke aveeyo kutunuulira bwati kale gwe nagwe owenoonyeza ne malaaya oyo nze oli omukazi yandiko ate nga munnange n'ebitiibwa yali abinsuubiza nali ngenda kubeera ku mukyala munene, nze gw'olaba nze nali ngenda kubeera ku mukyala munene yali ansabye akaboozi naye neŋŋaana gw'oyogera ki gwe alyoka akutunule maaso gabi gw'oyogera ki, nze saalina busibwa mu nyumba twalimu babiri nali mu ne mukyala potifayo babiri bwe bati ate ng'omukazi yangabula ebintu yawona n'atabeera Steven Kapere ate yeebazibwa olwa Yesu n'ekisa kyatuwa kubanga tomanya olw'ekikemo abamu tebakiyitako nga Dawudi naye ate neyeenenya nye byatuuka ku Dawudi byali bizibu singa nze onaku olwaleero nsobola okutegeera engeri Dawudi gye yasasulwa olw'embeera gye yeebakiramu ne mukyala Uliya n'ebyamutuukako bwamala okwebaka naye n'amuwa olubuto ate tte n'omusajja obwenzi bubi sandi bugenzemu onaku olwaleero naye oyimirire bwoti mu maaso ga Katonda bannange ng'oli kajjoni obani Yesu yagenda otuintavyuwing looza buli omu nebyakola bajjamuwa oli bajjamuwa Dawudi oliba muwe abasajja abaafa ku lw'enjiri bamuwe ba Peter bamuwe ba Steven bebakuba amayinja bamuwe ba Paulo bebasiba mu makomera ku lw'enjiri gw'olwaleero makomera ameka ge wakasibibwamu ku lw'enjiri oli awe panka omanyi tuli balokole enjiri tennabakutwalako na mukomera gwe komera lyandi kututemu onaku olwaleero teririfize maybe sirikomera liri eriri bulio naye ekkomera ly'okubeera nti weteeka ku musalaba obeeko bw'oyamba waligaana oli mu kuyimba kuyimba buyimbi yimba nnyo ng'olaba abantu bafa yimba nyungu chowani kose na chochi laba na masuko jona wanaba demuri jemi nchobida bocha nenyo kena kufasaje basi indika okugenda okugetensi yomu na akome yao ripoti ye mwimajina na rawa ripoti ziri ivo na hii uliriza mwotunu ulire bintu mwotu mwobidaba obidaba chifula nenge mwaka waka wakatona ebintu mwobidaba chifula nenge kari kari siko lima nenda siko lima na hii uliriza katona ya dami yeti nine songa kugolu na kuruwa lero I hold le kancho nchimbune bulunji agamata agamete yet I hold this against you chichecho cho ulira mulinga abazimo waleka chiche wavamu che walioko lonako lwalero ngato cha chikola chichecho che walioko ngato cha chikola nako lwalero ojegera banange kanjo jinjoji obunkenke bugenda okubeera ku lunaku luli gwe banange ebintu oluusi tubira bange ebyokusaaga wano tulaba ku nsi nze oluusi I pity some of us nange nesaasira ebiseera ebisinga nendaba ebitulwanya nendaba ebitumalamu nendaba byetuyayanira n'otuuka kwembase wali ne bakuma visa ekuyingiza mu America naye yeebazibwe mukama nti leebakuma visa ya America si yenkomerere era bakyasobola ogikuwa naye ku lunaku luli banange tutereza amakubo gaffe tugoba okwagala kwaffe wali we twatandikira mu kwagala Katonda kubanga ku lunaku luli olw'enkomerero tewajja kubeerawo second chance onaku olwalere tuwereddwa gwe nanga mpuliriza muganda wange ng'oli ku lwediyo kuno owuliriza guno gwe mukisa ogukuweereddwa okutereeza tuve mu katemba tuve mu muzannyo sinaba kutuukirira nze Steven Kafe naye nwana okulaba nti mbeera wali ewesimisa ntuukirira buli kadde buli ssaawa buli dakiika biki ebyo ebikujja katono onaku olwaleero intaneti TV simu yo kiki ekikujja katono ayinza okuba nga mwami ayinza okuba nga mwana buyinza okuba simanyi kiki kikujja katona gwe onaku olwaleero agambye nti I hold this against you nina ensonga kugwe nina ensonga kugwe olwaleero katonda noonya kiki kyakuvunaana kiki kye wakola nga onaku olwaleero kyotakola muganda wange kajjo jijjoji w'ebibuuzo ogenda musanga ku lunaku lw'enkomerero kajjo jijjoji w'ebibuuzo ogenda kumusanga muganda wange kajjo jijjoji w'ebibuuzo tonja kumuwona togenda kumuwona muganda wange wanterezeza olunaku olwaleero okwavoidinga ebimu ku bibuuzo byotalisobola na kuddamu wali mu maaso ga katonda kuba tewali beerawo kusaba mulundi gwakubiri tewali beerawo kusaba chance tewali beerawo kusaba chance jasse liberawo alyoke bakuyite bakugambe nti naye ekikutwala mu geyo eno onaku olwaleero kubanga tewasonyiwa musajja oyo olwokuba tewamusonyiwa n'enjiri tewasobola kugimubuulira yensonga lwaki yagenda mu geyo ena yensonga lwaki yamaliriza ali mu geyo ena kubanga wali tomusonyiye ng'omwaganya gwali gukuwereddwa n'obudde bwaliwo ogende oyogere naye omubuulire enjiri wamusibirayo wabweru omutima gwo gwamukyawa naawe yolekera ekkubo liri ogambe nedda nedda omusajja oyo yankola bubi yesu aveeyo ndowooza n'emisumaani nga gikyali mu ngalo n'enkovu nga mweziri agambe nze bantwala ku musalaba ne ŋŋamba nti yesu katonda wange taata kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola gwe naawe olyoka osonyiwa olunaku olwaleero naye oyo gwosibidde ekiruyi gwagamba nti siriyamba ogamba nti siribuulira njiri ogamba nti anzikirire ogamba nti afiireyo kubanga yakukola omubi olunaku olwaleero yakabanga bw'oliba wakuyingira ggulu yali ku misengule oyo omwana gwe wasibirayo wabweru kubanga kitaawe yakukola bubi wali osibiddeyo yesu maama we yankola bubi nnyo n'atubbako ettaka lyonna n'alitwala n'atwala ebizimbe bya muzeeyi byonna nze siriyinza kusonyiwa musajja oyo siriyinza kusonyiwa mwannyinase siriyinza kusonyiwa mukadde wange yankola bubi nnyo kojja wange yankola bubi yankozesa nga nkyali muto nankako omukwano yandre pinga bambi chinuma na yolu adero fumintiliza kuyesu yu eatualiwa kumusalaba egolombosa na komelewa emisumari nejita mbigeri emisumari nejita mbikono na temuwa kumusalaba kuli ngali mkunya baku wino metula mamu video nga mamu ambandiza kwa mgoye umuswavu ule mwukula bishedi abana bafenafi abali wabu umule mbeguna na inchi waya komezirwa ngomwele mbobwe nangabu ya tondebwa mula bikeri ensi mutola banga kuswala kufana nako mwe kucho abasinga kufetuo gedua kebi gambe yu na jetu tambuli ndedi mikwano jafe hili abu inganda netuwa chawa nyu kubanga batu ogendeko kubanga batu swaziza na imuliriza ori ya swazibwa ngali kumusala begologosa ngomwelele mbubwono na kulwalele mula bisiwa hili abantu mbona techama kwecho na itambulumi engule ya magwa ya mteke mwako mbati ye paka paka na ina itambulumi omwe misumari kubaina anga mjiko meduwa mbumi kono jay abantu wama singa abari wonga mbuna bangola nge rikambo vyo gwe na rika matibuo baka baka atenga ya ina amani gulwa lera amani goge kose zotia obugaga mbubu kose zotia na kulwa lero ya joge mbwa e watari musango saina se ya zayo olwa lero mgue so ito amanyira zanyirako nenda kumulaga kona kolwa lero agenda kusula mukomera mwino ngena mukoti aboluganda abaweleza abakiriza kije kituwanya ne mikwano jafe ne baganda bafe kije kituwanya nga abaweleza kije kituwanya nga abasumba nina ensonga kugwe kubanga wale ko kwagala okwasuka nina enzo, I hold this against you because you forsaken the first love because you left the first love eriko lwabi ebyasuka je wayagalira katondo nako olwalero oluwa oliwa je wayagalira katonda muganda wange olwalero oluwa hey esule yo kutane gambye bweji omukisa gwetu lina gweguno guli musule yo kutane egamba nti consider how far you have fallen Bible egamba nti gwetwe oteke nuwe okwe okwe nonye nokwe kuba mukifuba otegere wanje wagwira Bible yene yogera negamba nti nawe olingo oyimiridde nti oli mulokole we checking obo kuyimira ko oyimiridde oyimiridde mukukiriza kati yino Bible yegambye Revelations esule yokubiri akanyiri ako kutano ndi consider jukira je wagwira consider how far you have fallen waje wagwira muganda wango nako olwa lero oyinzi ko kubanga wali mulokole watandika mpolo okukoma ko kukenge olobulamu nga bugenderera baga amantu onywako ebyomunda bisobole you know kulobulamu bwo kulokola obulamu obulungi onywako ezali debate era omuntu bwaleta debate wenja nga yeja ajingo okubeera nti anywako kubanga ayagala system ey'omulubuto ebintu bikolebwa omulu omanya nti oyagwa consider how far you have fallen jukira teberezaamu fumintiriza gerageranya waje nagwira waje ndio nakolwa leero ekyaka tyabaga kiri kimu nti abasinga kufe bwetugwa tulemerayo gye twagwira ate munaye kye twagala tugambibweko bwogwa kubanga mukugwa kwaffe twezimba kakayumba ate ne twagala tulage nti tetugudde wale nsanzeko omuntu nga amazima agudde agwa ekigwo oba abadde atambula ate n'alemerawo kubanga mbwe agudde nnyo nga bwoneekoona bwo n'ogwa kiba kyakatyabaganyo n'abajja okusulawo n'obagamba nze mundeke munveeko golaba ngudde golaba ngudde kyokka nga agudde bannange omuntu agudde mumuyambako munveeko nze ngudde ne wansi n'asigalawo Osegera wansi na asigala choka agunde kyakati abaganyunga nabajanja oli okuyamba mugugu wako obagobye obagobye kakati mwabanga bazo kuyamba obagobye kati no we kwate kwate we umbe umbe osituke wo wansi otambule mama mwogwa baga mandi mwofiro suwa kumalalo mwogwa mwogwa lufuka luyimba eh uroku banga ngunde wanange nzego mula wanagwa ngunde wano nagwa nekona niyo nekonye nyo wanange kubanga oyizo kubata chogera na inge chikolo chokulemera ho chechili sounding jetulife kubanga mwogunde umgezi mwagwa asukana mangu nyina wagama kabadeka kodiyo ye toba uli lankabe kaza buja mocha ungacho mkalukoli wagama tajia musila talaga na ya basinga kufe tugunde mpola 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 ate tuba yunga watala wa tugunde mpola 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 oli wansi kakati wano katonda akugambye nti mwoli no sumi nchiliza no tegera nungama na hizo Steven kapesi haya mazima wano wendi siwe nali nina level jenalimu katonda nina level jenalimu ngeri yo kusara nina level jenalimu kuno onya katonda mukusoma Bible mukusiba mukuyamba mukugaba eee mukubuli le njiri mukugera mazima tuogera au mukukola mazima yee nile songa kugwe maybe mazima maybe mazima omuntu akuwe mitwalo je 10 jinterekere amazima cho nachibulira ko wano gani bande emitwale 10 ndamu yagikuwa bwepo ngali yebi yebi ne sibyo namba singaba yaziwandika omudize emitwalo je jo ngabwe jakola chi bujja ge mazima neyo majobu kumpanya chibuleta kanzi koze si ila nja kumudi zawe ugeno mudi zawe soni mwawe ya wandi kapu sirio namba zo aja kuchege ila nchi unu muyayi sente zange ya ziko zesa ama zima sima anguga kola na hizi teke ndu anguga kola kwe gamba you know nemu kaniso na kuluwa adelo mwe muli ya bando bowa sente ukoze sa obo kuzikuwa na zikuli ya zamanya na atafana yo kuziku sasula amazima gandi bande kesende zo muntu ya zimpa nino kuzimu wa ne ya abamala batu wala mkoti nda amazima ne sende azega anati sampanga kwa kusende ze ulo kubanga mwari balo kule temu ako la andagano amazima kati gulu na kuolu ale leo ino kulo woza Bible yegambe consider where you fallen how far you have fallen ulo ale leo go ino nda mwoyo gira na konze rose ibalos nga bwoyogera nti nakoze amagoba nga bwewagakoze bwogogera bwogamba nti nina emitwalo etaano nga gyolina bwogamba nti nina emitwalo ataano ku akawunti nga gwolina hey! Mazima amazima gano amazima Bayibuli egamba nti amazima gatufuula ab'eddembe amazima amazima abantu amu balimba nibo banaafu ne batafuniramu limba nno ng'ofunamu ninga nekyalimbira kiki tewali wagenda kukimujjako naye nali nakyo n'alimba kubanga twayimanyiza omuze ogw'okulimba guli muffe jjukira gye wagwa gye wagwire olunaku olwaleero consider how far you are fallen gwe gundi wagwa kutuuka wa Steven Kapesi wagwa kutuuka wa azima amazima obadde ogamba byonna oli mutuukirivu era mbuuli n'enjiri ebyo bikolwa katonda byabadde agamba eri waggulu era nze bannange era nze nno nze nsonyiwa nze nimulokole nnyo nze sirina musungu nze sisiba kirungi nze obina n'agiira namu kale amazima 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 bw'oba ogenda mu kibuga era ogamba ngenda mu kibuga oba ngenda luzira amazima you know amazima kyoyogera ge mazima onaku olwaleero byoyogera gye wabadde ge mazima onaku olwaleero amazima bakuwolako ko sente gwe sinakuwola infact naye bakuteresaako sente bakuteresaako sente omuntu yakuteresaako sente nagamba nyamba terekeraako sente bweze nakuwa oba omuntu nagamba nti ekwata emitwalo gino kumi nyamba ogintwalirire omukadde mu kyalo gy'ogenda oba katingamu abatambula ova mu America ova Singapore ova China oli nagamba nti genda ne dola zino kikumi ogenda kuzimpeera omukadde maama oba ogenda kuzimpeera kojja dola nga bwazikuwadde n'ozituusa nga tozikozesezaako ge mazima kubanga ekikemo kibeera wakati awo gweokwagala okukozesa sente zebakuwadde olwokuba bwonaatuuka e uganda ogenda kuzizaawo anti zino kanjira nkozesa ku zino kati ziri nja kuzizaawo amazima akati no n'ekyokubiri bino nkuyambako jasibuwa ekyekingi kuba tuyinza obusinga ku lw'obutuukirivu bwaffe naye nga katonda alina alina ensonga ate ng'oluusi tuzikola ne tutafaayo waliwo abantu naye yeemanyiza okweyamayama buli ssaawa yeeyama buli ssaawa aba yeeyama nze kapere ŋenda kutwala south africa nze kapere ŋenda kukola okwanjula ŋenda kukuba embaga naye ng'amazima gali bwe gati ngo byonna byayogedde ebbanga lyonna talina kyatuukirizaako n'ekimu oli n'agamba nti nja kukola bwendi bewa takola abala toyeme ne maaso ga katonda kati kino tuleme kitwala ku levo y'abantu mu maaso ga katonda gye mweyamidde mukama mukama era bonansumulula bonamponya ekirwadde kiro nakuweereza nabeeranga naawe nakunoonya nayamba abantu bo bonampa obugagga bonampa omulimu guno nakolanga bwenti ebyo byakoma ku mwezi gwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu katonda naawe okiraba nkoowa nnyo olaba naawe wikigundize nnina kati ate olaba naawe kati nkama naawe okiraba naawe okiraba waleka okwagala okwasooka ebikolwa byo ebyolubeeryebeerye wabisuula kati akanyiryaga okutano kagambye nti jjukira gye wagwira olunaku olwaleero consider how far you have fallen repent and do the things you did at first byewakolera mukazi wo oyo nga mwakalabagana omwakafunigana bwewakolera bbaawo kati yakutama yakutama awa nange sempikira bantu sempikira bantu wakyuka totale wakyuka wakyuka yempisa ze walina mukisooka tokyaziina wakyuka naye kasira bwakola bwati naye kasita akola bwati nange sikyepika oba nange sikyeteeka ku musalaba owulidde okwagala okwasooka wekunyuma era bwekuluma kati ne katonda kwakuvunaana olunaku olwaleero nga bwovunaana mwami wo levo gy'omuvunaanirako era gy'oyagala n'okuleeta eri katonda owai nange ebya katonda kati mbigendako mpola nze ebintu byansomera ate nooyogera nga omugwagwa onsonyi okuvuma bwosaba ennyo ate bwofuna ebizibu nange katonda sikyamwepikira bwokuŋŋaana ennyo wa nze nange ebya katonda sikyabiriko nnyo gundi bwova ku bya katonda odde ku bya sitaani repent and do the things you did at first if you do not repent wuliriza akatyabaga I will come to you and remove your lampstand from its place ngenda kujja nkujja mu position yo gwe onaku olwaleero repent 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 akanyiryako omusanvu buli alina amatu
awulire omwoyo kyayogera eri Steven Kapere ye kanisa nze mwene omuntu wange buli alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekanisa ebyomumirembe ekyekubiri essuula ey'omusanvu akanyirika 14 kanyweza ensonga ey'okwenenya era katonda mwene ayogera ayogera eri abantu be erigwa omukyala mpuliza onnaku olwaleero erigwa omwami ampuliza onnaku olwaleero nti abantu bange abayitiddwa era abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeekanga ne basaba ne banoonya amaaso gange nange nja kukyusa obubi nja kukyusa omusango nja kubeera muggulu eri mpulire bwe banene ne bava mu mikolo abaaba ebikyamu nange muggulu gyeniri gyenja okuyima mpulire bwena amala okuwulira nsonyiwe bwena amala okusonyiwa mponye endwadde y'obwavu maybe ebadde mu bulamu bwo kubanga ogaanye okukyukira katonda kubanga ogaanye okukola ebikolwa byo ebyasooka muganda wange onnaku olwaleero weekube mu mutima twekyekinga kyena fenna bayibuli egamba tulamoba tukyayimiridde mu kukkiriza twakabanga tugamba nti tuyimiridde naye nga kyetuyimiriddemu kirala si kukkiriza muganda wange onnaku olwaleero wekyekinge muganda wange wekyekinge wekyekinge
listening to Ufocom Radio, YOFOCHM, Ufocom Radio, your charity voice.
amazima mwesigwa wali onaku olwaliro okutusasira n'okutusonyiwa tugenda kubanga tumukoola muddakiika eziddako mu maaso wano tukkirize katonda onaku olwaliro nti asasira ajjawo ebibi byaffe tuvudde ku mukama buli omu ali ku bibi ebyo tetulina okusazaamu onaku olwaleero tubeere ku bya katonda twagalane nga bwe yalagira ddoboozi lya mukama bannange
ngaayita imujje ejyenjeedo baana bange abakooye nange nnaabawummuza ne mbawa emirembe
abatuumiddwa erinnya lyange ye baffe bwe tuneetowazanga ne tusaba ne tunoonya amaaso ga katonda bayibuli eyogera negamba nti naye ayagala abamwagala n'abanyiikira okumunoonya be bali mulaba wali onnaku olwaleero okusasira obutali butuukirivu bwaffe bayibuli nga bwegambye nti anaawulira ng'ali mu ggulu n'asonyiwa ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era n'agenda mu maaso ng'awonya ettaka lyaffe olwaleero katonda mwesigwa agenda tusonyiwa wulira
Tujukira makuba geda Buluganda. Tuenenye. Ulida. Gatwagala Katonda wafe.
Twakolange bye.
Aha. Aha.
Twabanga nokwagala banange.
Ulida. Ukwagala kwa dawa. Tuwe buse tuvude kumukama
Uyo mali kulibye kama ne wai
Wowe atusasire
Saba na makesika
Bambi wetwalinga tusaba
Ngatusiba
Ngatusaba obutuukiri mu bugwe kulamu wafe Ati emitima gyaffe muwala twagala kwongerwa kwebyo bye tulina sente motoka nyumba Oh shema pona Agezako kusiba
Asiba lwa ulamu
we Wewe
Tuzimba nyumba za fe
Tuliku nyumba za fe tuzimba
Tuzimba
mibiri ja fe
Nyumba ya mukama
Tuzanyo kuzimba mwede tempo ya katonda fe Okubeda kulevo katonda jatu agaza Wangala kulia muli kufe nkabu fensi Kula tutia
Chumu wajitiwa
Wera mide nyore Tule kama kubo gomu tonte
Netuko levi chana
Evyo vea gana Ye Ye Kulila
Chensa bajiriji mwabange
Kama tute wa imu Wabara kwato
Ye Mukwagalo kwa choka Yeah.
Tugomede katonda atuwe atuwa sente. Tugomede katonda yunga tutamulira mbutu kivubwe. Nga tukole vikole vya soka. Niyo navye tuwe taga bitunonya musena agenda kubanga abituwa. Tugomede katonda omuwezi oyebaguli goyogera katabula omukulaba naku. Bwe tugomede katonda banange chisinga kugomede abana babantu. Nga tugomede katonda chisinga kugomede abana babantu. Okugoberera katonda kisinga kugoberera abaana b'abantu kiddamu gw'ogoberera katonda onaku olwaleero kisinga kugoberera omwana w'omuntu alina ekkomo omwana w'omuntu alina wakoma omwana w'omuntu alina okusaasira wakutwala ku lemo gyakukomyako naye bwe tugoberera oyo katonda yekka nga tukola ebikolwa ebyo byayagala nga tukola ebikolwa nga tukola okwagala kwaffe okwasooka nga tudda mu bifo byaffe nga twenenya amazima katonda musaasiza agenda kutusaasira olwaleero nga Bayibuli bweyogedde olwaleero tokola kirala kyonna twetenye bwenenya katonda atereza amakuba gaffe katonda atusaasire katonda awonye endwadde zaffe katonda olwaleero nga tumaze okwenenya n'okwetukuza mu maaso ge agenda kuwonya ensi yaffe agenda kuwonya famire zaffe agenda kuwonya ab'enganda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba kati tutandika mu linnya erya Yesu
katonda atusaasire
katonda atagwayo mujjo bulamu bwaffe mulinnya erya Yesu olwaleero katonda wali Bayibuli eyogedde n'egamba nti akadde keekano ebiseera bye bino mwe tutegeddwa okujjukira okujjukira gye twagwira olwaleero jjukira gye wagwira muganda wange gwe gwe tulinaye bw'asalayo munaffe olwaleero Bayibuli egambye nti jjukira gye wagwira jjukira gye wagwira muganda wange jjukira gye wagwira kitamu Bayibuli egambye nti consider how far you have fallen and repent and do the things you did and fast katonda omwesigwa katonda owejjusa gwe katonda owa amani kwa mwiza wape kwa chiti wa chakula ata kwa mwisa kupi katonda wape kwa lero tuli mato kakusabaha kakusasira sasira katonda mwezi wa sasira mkama yone vitusomi yeko aka ungezu wona kolu alero sasira mene vitusomi yeko eni sana nda kolu alero sasira mkama eni omucharo yo udashi wono alimu masobo mkama eni nyai katonda wape na yene nyawa mkari ya mwira aikatonda mwezi wa katonda mwenge omwalo yo omucharo yo omusajyo yo ailano kuwa na yasuzi mweze emilo ozo na yasuzi za mweze ailano kuwa ya kumpaniza sanda ilo kwa ya kondohuni olwareo katonda mwezi wa musafire sasira katonda wange musonyi wego katonda mwenge omusonyi wego katonda wejita we katonda mwezi wa we katonda mwezi zetinde we mwina wape we jitibwa wape watu wangalino mukata wando hayakaza tata kamaha musasiro ya kwega ino walele ata watuwe wanisha tata kamaha wakabaka hosi wabami ya ikatole wange tata nabana bono wa singa tata kamaha wakabaka kubanga kwa watuwa tata kuteza tata nubatuwa tata katonda wafe labango singa tata yone vyo kusi tata vironje vyo kusi vino vishanga ikatonda wange vino vishinda akabande gamu yinza olwalero mulinyera ichomana tono mulamu mukama mutasire sasira 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 mwe gambye nyabantu bange busasire yange wevane wombeka nebene nyobe vyabwe tarana watoto zikirize tatoruna polwalero tuwe wombe soma sobo tujukida ikatonda wange tujukide wetu wabwa sobo tujukide wetu wali ya ikatonda wange tata kabaka wabaka olikatonda zikira na utabia pe tato na polwalero tuene nyai katonda wange uno utali mutukirivu wa pe tuene nyai katonda wange tata kabaka wabaka uno musayi go tata katonda wange tuene nyai katonda wange uwe bikolwa ya pe tata katonda wange tuwadai katonda wange tusambula mwe tala tubade tukuvola tala tubade tubade tukaza polwalero tuomera bingi katonda wange
Kulikuwa mwana 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 mw mu tata yenenenya na yimira kurenshiye tata katulabande nawe tuwe tata kabakawa baka tuenenya katonda wafe oluna kuruwa lero totuzikirizai katonda wange nga Sodoma ne Gomora katonda wange tuwe gairi lai kabakawa baka tuwe gairi lomuno suwa fe tuwe gairi lagu kabakawa katonda wafe gweru wazi wafe katonda wange kuranga yegwe katonda sikola tata kuruwa kama kafe tata katonda wange dalanga kogede bobe tata kogede bobe ya kubalala kakali davalo misango tata kalumizwa balala tata katonda wange kesu tazabalala sasirai kabaka wabaka waka sasiro mnunuzi wafe tata katonda bere mlembe chona gosobola weka tata leko musai gugunaze tata kabaka wabaka waka ndayibulie gamba ntionaze vivyafe ebikolwa byafe vivyona tata luna kuruwa lero nazai katonda wange ebibibyo muchalo yeyenenya ebibibyo mwano yeyenenya katonda wange tata kabaka wabaka waka binaze vere kebo ya biendiga tata luna kuruwa lero kuwanga yegwe katonda sola weka tukabirira gusubo tuitagwa katonda wange kuwanga yegwe katonda sola yegwe katonda yenza tata kabaka wabaka waka tata mwchidukiro chafe tina inza tiyamba tina jatuyenza kulaka tata na yegwe sola weka tata go yenza weka tata luna kuruwa lero yamba yekatonda wange Sawa yikono jafe tata jikute mwini tata tata jikujikite banja ikatonda wange jikute njia ikatonda wange tata tuwasa tata ikatonda wange muli nyeri ya yesu kubelikele ya kwa ikatonda wange
kubelikele ya ikatonda
wange yamba ikatonda wange nangano mwini ya kwa ikatonda wange
sasile mikono wale ya fe
sila banga tuwa
yemivini chafe
asandake yovulamu
atenga paikuti namba
shebo
Mukama alimo kugena mukuzikinida oyo sitani gwali hawamba oyo gwali asibira mukomera ali Mukama sasira sasira sebo abade agena mukusabira oyo abade yera mudona kolwalero sasira Mukama sasira
ya
moko shiri ya maka ya moko shiri ya moko soko shiri ya omuchalo ya kawa mazigo na kolwalero mkwenenya omuchalo Yoyo mukama yika mazinga mukwenye nyoro alero Mwamutima gwe mukama mukwenye nyoro alero
Tasomu chalo yosebo Tasomu amye yene nya Tasomu chalo yosebo Tasomu chalo
yosebo Tasomu chalo
yosebo Tasomu chalo yosebo Tasomu chalo yosebo
Ndito libali imba
tiba Mbanamfuse Tato wabaka waka
Tato kumye wae katona wange Tato wae katona wange Tato
tuzai katonda wa
ya moko jiria
kabaka wa
baka ya moko ya kashiro ko
ya
moko jiria
ya
moko si
kwa mie wali ali wetu wa bwanga yo kwa mie wali ali katonda yetu wa kolanga
ya moko ya
taratwa ya galanga
ya moko sio ya baka da boshi
ya talabanga tu akola
ya moko ya moko si ya
kolanga bala ya moko si ya moko ya galanga ikatonda wa
kashiro
ya kana yera tu kwa mie wali ali ya moti moro na kuwa leo
ya kashiriho ya moko ya kashiriho
ya moko ya kashiriho
ya moko ya kashiriho ya moko ya
kashiriho
ya moko ya kashiriho ya moko ya
kashiriho
ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya
moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya
kashiriho ya moko ya kashiriho ya
moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko
ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya
kashiriho
ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya kashiriho ya moko ya katonda wange ebila la biba demo kama bifu akide nga bendera ama simanga yona miyoku ay katonda mwesiwa nga boyo gela no gamba joli kitu kusai mukama bendera ebili ya fene webanga bifu akade nga mukama nga mukama bifu anano musai uluwale no mukama wina sono musai mutukumo bagweso yesu mukama kutukusiru uluwale
ria yesu kristo wana wakatonda
ria koshiri ya maka jari mokoshiri ya maka
Amina.
Mukama bawo mukisa mwena mikwano jafa batuuliriza leka tubaleke musigalenga mchauliriza tubagala nnyo era tuwebaza Katonda anti fenna aturistowalinze okutuza mpositioni za fe nga Bible bweyogera negamba nti wetu tiyo bwetuli komawo naye alituza yebazibwe mukama atukomeza mpositioni za fe twagala okwagaliza akaseera akalungi ne wiki eyomukisa munange tambulira mbigere bya Katonda wiki eno Katonda kakulabye ku birungi bye ate bwamala obikulabya oyimire wamu naffe mu ssente bwobanga ozifunye essimu yaffe eri 0752 053 408 jjojja okuyitako 0752 053 408 okututegeeza obweyamu obwo oba okutuweereza ssente oba okututegeeza ekyokusabira kyo oba okubaka appreciation nga banafa abamu bwe batusinikira obaka nga batutegeeza nti gye bali bawuliriza era ba appreciatinga emirimu gye tukola mukama abawo omukisa essimu kanjiddemu eri 0752 053 408 tetweyanjudde ndooza nga tutandika naye ng'amanya gange nze Steven Kapere ku lwa Youth for Charity Missions International era nga mbadde ne munnange bamuyita
Teddy Naziwa abatuwera omukisa mukama
mweraba.